This is an MUT Radio podcast.
Now we're going to speak with Nyengamanje, Mr. LA Beats. Mr. LA Beats is all the way from Zimbabwe. Mr. LA Beats, Kamalakela Ngampela, Lazarus Nyashanu, famously known as stage name Milake, LA Beats. He was born and raised in Bulawayo, Zimbabwe. From the oldest towns in Bulawayo, he's like 25 years old. The township is like 25 years old. It keeps millions of people on their feet through... millions of people through his feet. Ngale hit song yakhe ayiproducer. Produce hits for Usia... Namanye ama hit songs for Usiyabonga Nene. No Big Zulu. Nenye nje ingoma enkulu nje edume kakhulu nje kakuthiwa iMalining. Njengamanje simphethe, we have him on the line, Mr. LA Beats. Let's try to get him on the line.
Hello.
Hello, Mr. LA Beats. How are you doing?
I'm good, man. How are you?
Yeah, pretty cool. Ukhuluma no Sifiso Mahai. I just read your bio njengamanje ngakintroduce and ask you to you all the way from Zimbabwe, kwaBulawayo. Your township, igama layo is Lo Bengulwa. Khona ingoma yakhe siqeda kuyidlala njengamanje oyenze nomthandazo.
Oh yeah, khona le ngoma leyo kwi album umphethwe ngoku ngenze nomthandazo gacha nomalikele.
Yeah, siqeda kuyidlala njengamanje. We introduced you and siqale sadlala yona and then I read your bio. Can you please tell us more ngaleyo ngoma?
Oh yeah. So ingoma nje I think it was inspired by uthando nje. I think the inspiration and the motive behind it was Utando. And I think we saw it and we saw the space to come up with that collaboration between me and Nomthandazo Gaja, Nomalikele. Yeah, so ngathi bafethu ngicela nje sibanikeze something yothando, something that can be relatable. Yabona umuntu ayifila ayazi, ay enjoy. And then yeah, siphuma-ke ingoma ethi Woza Ngikuthande.
Woza Ngikuthande. That's a very nice song. Siqale nje ngayo ishow. We kicked out at the show. It's a very interesting song. Ngisazolalela kahle ekhaya sengingedwa. Maybe kukhona into ezongikhumbuza yona.
Yeah, hayi zona sasiziningi. Sasiziningi lezi ngoma, kodwa-ke ya.
Okay. Enye yazo. Another question I have for you. It says you are all the way from Zimbabwe.
Yebo.
What inspired you to like transcend usuka eZimbabwe uze la eSouth Africa? Because if I look at your profile, umsebenzi osuwenzile, you have done incredible work.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
What was your drive eyakuletha la eSouth Africa?
I think it's lapha ngalesa sikhathi uthando nje lomculo. But at that time I didn't even know how to, so I had to come and stay with my brother who was doing a production vele. Oh. You know. And now funny part is mangifika nje ngifika la ufikele flatini la kuhlala khona uBig Zulu. So yaqala ke njalo. I think after that one yeah vele yasuka. I think after that yaqala ukusuka ngoba bese ngiqala ukufika kuma studio sessions, I would go there, get produced, get culo, and that whole process of making music. Yeah,
yazi bengithi ngisazobuza ukuthi how did you meet with Big Zulu, because kunengoma enkulu enayenza and leyo ngoma yadaza i-commotion enkulu la eSouth Africa, siyi-country, siyi-nation. Nasidalele iy'nkinga sezwa iy'ndaba esingazazi. Sacela ungitshele ukuthi i-journey yakho no-Big Zulu niqala ukuhlala ndawonye, ufikele efletini la wayehlala khona kuze kuhambe towards kuze kufike engomeni le enkulu ngingakayisho igama layo. What was the process?
I think ekuhlanganeni kwethu nakhona bengidawo amabhithi ambalo, so I was trying to see ukuthi ngikunikeza bani and lana nalabantu ebengibacela ukuthi awu ndoda nali ibhithi angilalelele ufake something, people were not giving a response. So uma ngifika lana ngimbona ehleli la ngaphandle, hhayi ngiyafika vele ngiyayintroducer, ngiyamtshela ukuthi ano ngiyintwana nje ngihlala la efletini but I'm inspired by your work, so bengicela if uthumela amabhithi ambalwa nawuze ukuthi ungafakeka something, wamnikeza i-USB wakhuphuka waya ku-MPZ. So uma efika ku-MPZ I think ilesi sikhathi sasifana I think I was still working with the other company. So uma sifika ku-MPZ wasuka record wangithumela same time. Ayiyayay vele yasuka from lapho. So from me sending him a beat to me being the one making them for him.
So ngiyakuzwa uyachaza ukuthi on ama beats and then you went and introduced yourself kuyena. So okay. Lokuzana uMaleningi, how did he come about yena ke njengoba manje esethi naye hayi nanokuthi uthi because siyamuzwa naye ukuthi untaba yase Dubai ukhona naye unevesi lakhe njengoba uchaza kule ngoma kuyijeni anguzwa yena umfaka. How did it did his verse come about?
So ingoma nje ngihlele le studio nakhona mina umuntu osifana ukuthi ngifila kanjani. So mangifila ntayi manje. Namhlanje ngifila ngathi mani ngipheshiya mani. Awuthi sishaye beat elingathi yabo. So inspiration yakhona came from, you know, so you can do whatever you like.
Oh yeah.
Yeah, you can do whatever you like. So iMaleningi iqale ibuye lapho. Understand if I'm breaking it down, George, inspiration of his sound beginning.
Uthi I inspired the song.
Yeah, uthi I. So ma kuqhamu ku Dubai, ngithi Dubai awudedele something lana sibone senza ndoda. Yasibhale kahle kahle, ngizofaka ivesi nawe ubhale. Yabo, wadedela ubhale, washaya ivesi nami ngadedela ngafaka ivesi. Lalisa uZulu, yabo, after hayi uZulu wathi bafethe ingoma yasho le. Yabo, ucabanga bani? Ngabe lathi hayi noma mina becabanga uma-Oratory. Yabo. Hayi, process yakhona eyi, but isitori safana sikhulu kakhulu. But yasuka lapho ke uRikirike fake vese ingoma iphuma yamkelwa izwe lonke South Africa yonke nje yaba busy.
Yo umsebenzi wakho muhle kakhulu mfethu, muhle kakhulu. Ngiyabona manje singiyacheka iprofile yakho ama artist osusebenze nawo na le project oqeda kuyikhipha, because there's a project you recently dropped like 2 months ago.
Hello.
There's like a project you recently dropped like two months ago.
Yeah. So I dropped an album titled Impetu Engubo, which is 21 tracks and featuring some of the most talented SAE artists, you know. And ngahlala nje ukuthi ayathi sibone singaphika kanjani. Keep the album titled Impetu Engubo.
So from okay, sorry, continue.
Yeah, No, yeah, so it put me 10 March.
Oh, 10 March.
Yeah.
So that's how many months back? Four or five?
Yeah, since I think 5 months.
5 months?
Yeah.
Okay, if umuntu elalela le album, because we just played one song esivule ngayo show lena esikhuluma ngayo ngasekuqaleni, what can a person expect? Yini le ngoma engamthatha imbekephi kwijeni yakhe? Is it like an album yokuthi to cool down, relax, or just to get in the mood? What vibes can we expect?
Chilling. mostly that, because even the word Impetu Engubo is coming from the biblical scripture. La umfazi wabamba khona ingubo kaJesu waphila.
Wow.
So that's where it comes from. So healing is the first, you know, approach that we have.
What a nice journey. So we look forward to seeing you, mangabe useThekwini. Please hit us up, usitshele, so that we can organize something uze studio.
Hi, I'm Kala, because I'm telling you, 25th November, I'm hosting my birthday. So I normally host this birthday every year. So, Ziyakhala nje vele. Yabo. So, 25th November, all Black School birthday celebration. Ikhona nje yonke indawo. Wamele sihlanganyele, Kala, bafowethu.
Aw, so lokhu siphostile, we look forward. We need to follow each other on social media platforms. How can people find you and get you on Instagram, go everywhere?
Yeah, ngiyabonga kukhuleka mina vele ngizovela ngifollow nje manje.
Okay, how can people find you on social media platforms?
So on all social platforms, I'm LAP_King with a Z. So it's LAP_King underscore King. On all platforms, on Twitter, on Instagram, on Facebook, on WhatsApp, LAP_King.
Do you have any last words to inspire youngsters namanta basakula who want to do music, noma owabashiya ekhaya, back home, abafisa ukwenza the similar thing osuyenzile, because you are really doing flames, usimisa ngopozo. What do you have to say?
Umlayezo enginawo futhi umntala ukuthi umuntu uyaqala nawo wonke umkhuleko. Yabo. ngiyaqala nje kunayo yonke into inkosi phambili okunye kulandela. And for umunye umuntu ofisa ukuba la ngikhona ukwenza lento engiyenzayo ngithi mina ungayeke ungayithola uhlala nabangani chikhetha abangani ukhuleke uzinikele uzimisele ube nothando lalento futhi ofuna ukuyenza ngoba ngicabanga ukuthi nalowo kubalulekile ukuthi uyithande lento ofuna ukuyenza ngoba kusazolanjwa.
Hey, kodwa amaqanda anyukile.
Yeah, so leso sikhathi nesifika isuthando lungekho uzodivapha phela kodwa if uthando lukhona noma indlala yafika kanjani uyazi indlala yamanje sizoze phela.
Okay, sibonga kakhulu but ingoma esokuva.
This is an MUT Radio podcast.